ladies and gentlemen, ngithingi nibulise sengithi hi, sangonani hi. Igama lami ngingu Dr. Malinga. What a judge. Sihlangene namhlanje njenge men's conference. So ngizwe bathi nabo mama bathi hawa siyanjoyina this year ngoba sinenkinga ekhona. Kunendoda esihluphayo njengamadoda nabafazi. Igama lakhe ile gama lama-sweets. Igama lakhe uJubujub. Hayi man.
Kunendoda esihluphayo. Masithisheli intombi sikusaba yena. Jody Wayne.
Zomlanda nge pop head. Siyachola 99.